EMP Records.
Mbali wachunde, usiniache ningoje, navyo kupenda nipoke. Oh my baby,
nacho unanifikiria, vile na kufikiria. Je, unanishikilia, vile na kushikilia.
Usuri wa moyo wako, usuri ulonvuta kwako. Kwako soni si amiliki, kwako na leo bia. Mambo ya nanyoka tiki, Mola anatujalia.
Nakupenda peke yako, mi wako. My baby, my lady.
Nobody better than you.
Nobody better than you.
Fikiria
moyo wangu
unanishika.